mkitomedia.com.
Location tukutane Ibiza leo hakuna mipaka. Hey, move away the captain, see ni hakana umi kaze kunde kura. Daba ngumu swaika like pamadon dada kamgiye tuje bango next time tukiwonana.
Uyu mukobwa arinze kugusaba cash, mani mwereke ukuri fresh. Utamuhaye now, she don't care. Abanda bahambu gumu gumuri za Benz. Big tak, in a deep place. Mani ngada dinyo money gang. Ushi ma jendi legend. Saigon Jin my name.
Gafize nyati zito karasaburamba. Kakina sayabani gaba sabi namba. Season kazi kina ngakakari kwanda. Wajiji yo kataha kabesha kumusaga.
Leo nitalewa. Leo nitalewa. Leo nitalewa.
Come down.
Tuzama, tuzama.
Leo nitalewa.
Come down.
Leo nitalewa.
Sheri wanje gahunda yahaye ati muvya mbo naco namuriye tudukina nkizo mu mafilme tubikora na rhythm. I'm the god wumve umva delays do like this ariko ndoga kavye mu gaze turi kwisi just pull up mukabanga ni kimya kimya low key si viri bwana
beba yeba na jeba yeba cha huku kuna vibe no shida kuna watoto zore na matai ongeza chocha tequila kona kona then call me king ready mara Donna, katoto kani kosha, fundi aja nani anajua adiana josha.
Pusu, pusu, pusu.
Yeah, but now
leo nitalewa, leo nitalewa, leo nitalewa.
Tuzama, tuzama.
Leo nitalewa, leo nitalewa, leo nitalewa.
Tuzama, tuzama.
Come down. Come down.
Tuzama, tuzama.
Come down.